Zaman zaman bir bileti. Canke sizi. Canke mi kes bu? Aga sofride. Sogelim zaman zaman isi. Sogelim zaman zaman isi wasem kongun jo. Umpat. Umpat wabo boke. Aba nyanya, aba nyanya. Zack.
Manje usu-cross ulayini motherfucker. Le mpithi uzokaka usho bengavimbanga ubhede ungaqalanga yaza usanga ngivile abontanga bengixelele ukubana urep ubhanga ukhwela ubhoko unciba iroko uphahlaza phansi ngesibongo hloma ngiyahlasela uqala ungeke uyimele menemene ustrategiza ngamasimba wingane udinga imfibing fak ubhunguraza kuhlafuna isande kulihle ngilifele uthi duba nedisi udisi udesho udesho wasempithi ma urekhoda ngathi ufake umlomo kwikhophozi lethisha usukele iphitbuli lemluma-ke futhi lemnikisi ma ngifike duba nesigedele mfuna ukubona oyobhisi wimalibule encane mina-ke mfana ngugisi ubaqakile ngathi akadle yalazi ithuna le ndlala lala ngokuthula bhunguraza ubuyisifebe sigrand ungasaphinde udayise ngomdidi futhi ngama-weekend le ntwana uzoguga mesa namabhuda yazi ijuda bakula guluku
mamjiji yini manje futhi hey mamjiji mkesibu niyehliselani please mkesibu niyehliselani please ngekeni kuna umshipping salo ho ngekeni kuna umshipping jwayela kapa jwayela masikekeshwane ebhuda suka mamjiji suka bayeke mamjiji bayeke ngikibele kubona man hey
bengisenamba nani ngipolisha insabula nomabula ngifotshela igebenga izazi sibiza isitekateka inkulu athi amajimbosi mzamazama isikufanele umskuli besho nempatha yasemakhaya enobuso besele ubeqokile ngathi ubhema futhi ngephepha lefoni namahlombe enibhu nezisegcwelothi ubhobho sihlamba wisidoma uma kushiwo ispeech wawucela ukufakela uziro unuka umlomo hobe intombi yakho futhi ijola nesigqobo
ndoda siyarekhoda wama manje
eyi hom awuboni ngisaphuza ubhe ngeke ngeneyo niyitshela nina ngala makhompyutha nini usuka la sarekhoda ngisaphuza ubhe khululeka ngiphezuwakhephezuwake
phuza ungiphuzisele
le fena ngifebanga uyena-ke mamjiji owangisukela ngizocela unginika umuthi o-right ngikhathele ngiyamjijela
uzothathile buge emnyama ufake ireza namakhandela ubhala igama lakho uyemfulela ukufika ujikijela
ngathi kuzothatha kude ngifuna ukumkenya ngimngubuze
kahle lizana vele yena lo mfethu
bakhe elinye iphara mfethu elihlaya ngepetukile kinyebe noproducer wakhe izolo kade ngikhebula ngo-10 ethi ufuna ungiphi ibhithi and I was like idem umbhithi nedubane umfana intombazane ngeke kufane uzoduma kanjani urepha amahlayane enganekwane and urepha inyongo bonke abekho prada wedubane iphepha nepensela sayihlanyela kudala sarephe kuze ugologo kuphela kumele ukuloke ngiyakazi iketele desha indodana kadavide besicela umhawukela zomhawukela kanjani esafaka ama-necklace ayifeke
lizana soyiteli vuthiwe
mangikhipha leyithi ngibhifisa ngesisa ngifithi ngesikili sokhile izingcili udila nensiza ekhulile ngesikili wena womanzi abancane uyakhwili ngicele ngaphili ngahlaza kabili kathathu kabili ngikushaya ngensimba erasikili embanini suka pikinini ngikuvezela isikili batshele bonke ngiwafuna amadili manje userepha amahlaya nonke uyanihlekisa shouthi ungithengela ama-anda ngoba nonke uyanijokisa kushintsha iwede edubane ma ngifika lizana ngisakulona eganunwabo so ma ngifika lizana angiraise nabo motherfucker nginespiliyoni angigave amagiti bithi yazi idesha ikhile inyoni ngathi ngashisa iqosha ngiphathe amahosha ngiyomosha ngathi ngabhema iphilisi ngilibhemele ebhodleleni
ubhunguraza inyoni ubhunguraza futhi inyoni ubhunguraza ile nyoni futhi mfethi inyoni enganoni ubhunguraza kona ubhunguraza inkinga yakho ubhunguraza bezuzalemfebe zidla amaphilisi heyi ubhunguraza udla amaphisisi kanti mina mfethi isibongo ke ngumnisi ubhunguraza ngizomncelisa ubisi ngimgaxe ifix ngimfide ngegrisi ngeke ngidle ngisho ngimfreestylela ngoba akanaso-ke isitayela eyi nakubo barufeke ngothayela ma ngambona ngizomthela ngobhayela yangiyela lo impanga lo
Uthi ngibalanse ngomsizili kunenyawo zami angifani nawo, I'm famous, wena waduma ngabanye. Uthi umbethe mschool, uthi uMK angikuyeka, angisazi nami ekhanda lami, uJesu noSathane boy.
Yeah man,
that's good to listen. Zamazami Billy, Zamazami Somkhulu,
Zamazami Facebook.
Dash to Tuliza na Repantone. Dash to Tuliza na S.A. Dash to Tuliza na Reloaded. Correct my pantone, I pay my magonin. Correct my pegan, my crew. Mangiyungani yaphakamisa super lapho majisi matsakho
matsakho
ngizwe ngempatsa
ngikukabona
momtsela igcwala ngakhe futhi ukuthi kulo
ngikulo
ngiphandula
ngimasmen
correct correct sama fits abangaphakathi isebenzi yasaluta nabo ukukhulu melu flag bofoz correct correct saluta nabo sister because of my boy my kitchen. Yes. Just to listen. Umzamazamiso baba chuti. Umzamazamiso mkhulu bafana baba. Umzamazamiso mara back yo. Umzamazamiso tibana umzamazamiso. Okhenzeseni.
Hey.
Zamazame Billy. Zamazame Billy bafana baba. Dali mam chuti ngiyabonga ngiyabonga.
Feeling impact.
Okay, it's a vote.
Thank you season peace. MK's bo, right?
So ikhali vuthiwe. Sayi vuthiwe bo.
Over the computer bese yena bese ngidakile.
Hey, yaphela.
Chodikana.
Nazo so grandpa. Vale peace. Vale. Vale.